izikhronike zesibili isahluko 5 verse 1. Wawusuphela-ke wonke umsebenzi uSolomoni awenzela indlu kaJehova. USolomoni wangenisa izinto ezazingcweliswe nguDavide uyise kanye nesiliva negolide nazo zonke izitsha wakubeka engcebeni yendlu kaNkulunkulu. Verse 2. Khona uSolomoni wabutha amalunga kwa-Israyeli nazo zonke izinhloko zezizwe izikhulu zawoyise babantwana baka-Israyeli eJerusalema ukuba bakhuphule umphongo lwesivumelwano sikaJehova emzini kaDavide oyisiyoni. Verse 3. Onke amadoda kwa-Israyeli abuthana enkosini emkhosini wasenyangeni yesikhombisa. Verse 4. Esefile wonke amalunga ka-Israyeli amaLevi aphakamisa umphongolo. Verse 4. Akhuphula umphongolo netende lokuhlangana nazo zonke izinto ezingcwele ezazisetendeni kwakhushulwa ngabapriest namaLevi. Verse 6. Inkosi uSolomoni nayo yonke inhlangano ka-Israyeli eyayihlangene kuyo babe phambi komphongolo behlaba izimvu nezinkabi ezingenakulotshwa zingenakubalwa ngobuningi bazo. Verse 7. Abapriesti bawungenisa umphongolo wesivumelwano sikaJehova endaweni yawo egumbini lendlu, indawo engcwelengcwele phansi kwamaphiko amakherubi. Verse 8. Ngokuba amakherubi awelula amaphiko awo phezu kwendawo yomphongolo, amakherubi asibekela umphongolo nezinti zawo ngaphezulu.
Verse 9. Izinti zazizinde kangako ukuba izihloko zezinti zibonakale zeqe emphongolweni phambi kwegumbi, kepha zazingabonakali ngaphandle usekhona lapho kuze kube namuhla.
Verse 10. Kwakungekho lutho emphongolweni kuphela izibhebhe ezimbili zamatshe ezabekwa khona nguMose eHorebe lapho Jehova enza isivumelwano nabantwana baka-Israyeli ekuphumeni kwabo eGibhithe. Verse 11. Kwathi lapho abapriesti sebephumile endaweni engcwele ngokuba bonke abapriesti ababekhona babezingcwelisile bengazigcinanga izigaba zabo. Verse 12. USemi ngasempumalanga kwe-altari amaLevi, abahlabeleli bonke kanye osafa noHemani noJeduthuni namadodana abo nabafowabo bembethe ilineni elicolekileyo bephethe amasimbali nezingubhu namahabhu, kukhona kanye nabo abapriesti abayikhulu namashumi amabili bekhalisa amacilongo. Verse 13. Nalapho abaphethe amacilongo nabahlabeleli bezwakalisa kanye kanye izwi linye lokudumisa nokubonga uJehova nanxa bekhalisa amacilongo namasimbali nezinto zokubethwa bedumisa uJehova ngokuba muhle nangokuba umusa wakhe umphakade, khona indlu yagcwalisa yifu yona lendlu kaJehova. Verse 14. Baze bangema abapriesti ukukhonza ngenxa yefu ngokuba inkazimulo kaJehova yagcwalisa indlu kaNkulunkulu.